This music.
I am CR. Ting Shetta. Real man in the post. JR. Come find the legend.
Yeah. Mutima. Swear what it's a wake up. Who can you tava? Swear on the Zaga Futika. I'm just a lonely baby. I'm a girl, I'm a darling.
I am
seeing.
Me can't quit the loy chie chinka ni webo wa ikatili lo mutima wandi epela. Shifo apo nukufuatu wa yakumbi landa vya tiawe kabili bengi wa kukabila. Ulanda vya chinka yu wa my heart beat. Sweet melody nga tauri ponda psa beat. Ulambika kuchalo my darling. Kumutima kwa ndini webo stali. Deine Solomoni olo banguzu. Impari wala uliweka baby I won't lose you. Echalenga ine mpate na belinda. Kai ukapita ni magweza na malenda. Baby I know you, techi kukubemba. Kala kusunga kwa tishima pipo mukalamba. Baby chetekela, loju kukalaba. Sinifu unaine ni kazi kweze kumova.
Ma, swear ulicheweka. Ukanyitawa. Swear nizaka futika. I'm just a lonely baby. I'm a girl, darling.
Sasa shangu la mbika febo chalo. Walikonga po manji wabafe mfolo. Chope pale sabali wakabike pa mapalo. Fina fina teli watuma feni belo. Lavo hile hai ikabwela po pazilo. Ndekweba mwanji mutima walikata. Nalimona bengelo futi bachikata. Baba sumo sangwa pana nguwenga pita. Paka vezi sungo kabane interpreter. Fimonga fia pita ketati mushete. Mucha ino musungwa pana lovenga leta. Kuna astaka poleni kufota. Mifina kutema puu ina kuna fenta. Umone kumu sungu batimu zambiani. Lafu ya chikate ya maindiani. Twalilo mkondo ni sozi
palichendi. Ndama kutima. Aswea ulicheweka. Ukanyitawa. Aswea nizaka futika. We mungeri. Niwe bombi kakucharu. We sansa shandi niwe. I'm just a lonely baby. Nakuewa matari.
Kumano na nitengela mutima na rishalo wa rubana. Wakumu mutima wawela wasenda maki. Katile wanu baby I'm so lucky. I never had girling girlfriend before. Wasaba kumanya vale tafya madao nifo. Yulo baba ntula njebatie ni twende. Taumfisa visa kwa tiri vange. Ndakutasha chila wish kukudile sapato. Nalisa ngembe ikaka anabesa. Verika mgo ulebele nga kolani. Eloi eloi lava sava katani. Nisochi sana. Ibini za kupasa pro max love yo kwana. Ya machi kata nochi love ya iftala. Ika chepa don't wali baby unga kumbe ula.
Ma, aswea ulicheweka. Ukanyitawa. Aswea nizaka futika. We mungeri. Niwe bombi kakucharu. We sansa shandi niwe. I'm just a lonely baby. Nakuewa matari.
Baby, unga kune pebra. Mami, lose if syrup.